Ntabashwa Olivier yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati muraho. Olivier we, turaho neza, nawe se uraho urakomeye. Urakomeza rero uti ndi I Kigali mu Rwanda. Ndifuza indirimbo umurage w'ijambo ya Ben Rutabana. Ndatashya abana bose bagizwe imfubyi na genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ndabakomeza muri iyi minsi jana yo kwibuka ababo bambuwe na genocide yari Olivier Ntabashwa.
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Address email ni radioyacu@gmail.com. Facebook ni VOA Radio Yacu. Mumfashe twongere dushimire cyane umuhanzi Masamba Intore. Muri imwe mu ndirimbo yaduhaye aragira ati uzabatashye.
Muze duhoberane twifurize nyiriza mporewe ibana bo
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Sebahungu Pierre Celestin yatwandikiye email kuri address radioyacu@gmail.com ati mwaramutse neza. Sebahungu we, yego twaramutse neza, nawe se urakomeye. Urakomeze rero uti ndifuza indirimbo ya Runyura na Jean-Pierre yitwa Gushimira. Ishimishe abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, turagushimiye pe. Urakomeza uti ishimishe umuryango wanjye utuye Ikibungo, ishimishe kandi Jeanne, Raphaël, Denise, Frédéric, Lionel, Frida, Mucho, Bella, Gasore, Rukara, Sibo uri rw'inkwavu, mukecuru wanjye utuye Irukira, n'abandi bose bitangira abandi mu buzima. Sebahungu Pierre Celestin, turagushimiye pe. Ngiyire indirimbo Gushimira ya Runyurana Jean-Pierre.
Rime Valerie nawe reke bibondo byanjye, uyu ni umurage twasigiwe n'abakurambere bacu. Icyiza cyose muzagirirwa muzakizirikane kandi mugishimire. Nimubikora gutyo bizabafasha mu buzima.
kiganiro cy'umuziki dususuruke ni ku ijwi rya Amerika. Address email ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Mutwoherereze numero za telefone zanyu tuzabahamagara maze dufate ubutumwa bwanyu musuhuze abanyu.
Nitwa Eliane ndayifukami imba ibubanza kuri Santa. Tutahije mama na papa nawe tuvukana n'abanyeshuri bose tuyigana hamwe n'abandi bose. Ndatahije namwebwe nyene cyane cyane Thomas Kamirindi amaye umurongo. Murakoze
Eliane. Nawe urakoze cyane.
Ezo murakoze nawe.
None se udutuyihe ndirimbo Eliane we?
Ndakunda hari ukuntu ya King James w'umunyarwanda.
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Address email ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Umwigeme w'umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Zaza w'i Bujumbura mu Burundi yatwandikiye ati mume indirimbo imbaraga z'urukundo ya Ben Rutabana. Ati ndayikunda pe.
Na samanta guru zirikana rua eu munani javi kusaje uzima iruza batenguha na urugiri mamba vamurera mbizu ijabo nuru kunjoro zimba na iye vamurera mbizu ijabo nuru kunjoro zimba na iye inombara ya kwa chikiri momere
Ijwi rya Amerika, adresse ni radio yacu @gmail.com. Facebook ni VOA radio yacu. Mutwandikire muduhe numero za telefone zanyu, tuzabahamagara maze mususurukane nabo mukunda. Nshuti zacu rero mwese uko mungana, aha niho dushoreje iki kiganiro dususuruke cy'uyu munsi. Mwese rwose ndabashimiye cyane. Mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi. I will always love you, nzahora mbakunda iteka ryose, ni nyakwigendera Winnie Houston. Murakarama.
If I should stay.
but I know I'll think of you every step of the way. And